Initiative Records.
You ready?
Yeah, homie. Whipping crazy.
Oh, fuck. It's Roxy.
Let's K on the beat.
Itchini chat twitch.
You gotta stand up when you see me easy and then I'm a hoodoo. Been grinding for a long time, never give up. Yeah, we're legendary. Dingo me banga banga. Respect to the hustle, ever kept it 100.
Tisia tika ni fresh.
Salute.
Ngati musoja kutepo ufuni kwa pasa ulemu.
Salute.
Baba pwila na kuyenda batisia tika ni fresh.
Salute.
Oh fuck. Mupando tiusu ngangati ni zimu pa uch. Relevant ngati polo na Gucci. Still kicking it ngati ni bola. No samwa monga wakansu wakafola. Mwose ni vaiche babisa mamuma tunka. No wanda maficha vama yopa na kutaba tika pwila. Ndaba wama ziva yao ni bunka. Tenti pende mahit, retirement paka 6 feet. Dine kala luka kemo ni smooth talk. Mkala ni ready na pwela na new stock. Nina bacho kamo benzo ni pweza kumbuyo no mess. Mwanga ni hete wa basa na puyo. Jombo ilile, neze kontawi ya ngoma zilile. Recognize, tikari kusunga tepo. Saluti mwanga musoja kutepo. Wakari kuchoka faka na mpepo. Deliverance mwanga ni kutempo. Faka ule mupazina mambala. Faka ule mupazina mambala. Fresh.
Salute.
Ngati musoja kutepo ufuni kwa pasa ulemu.
Salute.
Baba pwila na kuyenda batisia tikari fresh.
Salute.
Yes, so vizungu vinatika ngasoti na sanka cheku flowa mchinyanja. DH maleta vonse na kusunga bachibanja. We stay alerti ngati ba amu kono wanda tima kano. Nkala mutu maati kwa bati tela chema suku. Pa mutu mafeva bapasa bende baba mianga. Mwobo sana wokwira vama nganga. Baona mwonga viza katikanga. No way, tika luchita apia. Pezani maringi kulisia. Tinkale iko tiwane oshansha. Aone kele enze kutiwasha. Apembe mbaula na tumalasha. Recognize, faka ule mupazina. Gati nipita muhudu. Sichili inze kukambila hudu. Juba chinga tachosela video kusanga. Ziti za chokapo pali mchanga. Ni mazitasha ngani wina nga anachita quit. Dine olimba mukati na panja iwele ya beat.
You better stand up when you see me nizi endela muhudu. Been grinding for a long time, never give up. Yeah, we legendary. Tingo mi banga banga. Respect to the hustle, ever kept it 100.
Salute.
Mama pwila na kuyenda batisia tikari fresh.
Salute.
Ngati musoja kutepo ufuni kwa pasa ulemu.
Salute.
Baba pwila na kuyenda batisia tikari fresh.
Salute.
To the hustle ever kept it 100.
Salute
to the legendary peeps in the business. Kuma hustler na ma grinder tiye ni tipiti nize. Yeah. Salute to the legendary peeps in the business. Kuma hustler na ma grinder
tiye
ni tipiti nize. Yeah.
Mr. Saga, let's go get him. Then a Wesley TC. Then a Cloud C. Picarito. Teza Bali. S. Roxy. Initiative, let's go get him. Alpha Junior. Nabonse weba konda virim. Ichini chano ich. Ichini chato.
Exclusive from Afrofy
Initiative Records.